Yeah. Kyle Obama. Now Trudy Baines. Yeah. Now it's the Zoo, yo. Jumbo Squad, yo. Yeah. They got my Kyle Records. Woo. Well. Yeah. I see you, baby. Joke Master. Yeah, toka Kenya mambaga easy zungu ni wana shimbo bini mi shibini kwenye wana toka Kenya mambaga easy zungu ni wana shimbo bini mi shibini kwenye wana toka Kenya mambaga easy zungu ni wana shimbo bini mi shibini kwenye wana toka Kenya mambaga easy zungu ni wana shimbo bini mi shibini kwenye wana the Albert aka Ngwer and it's a simple man
simple man
toast so black man yeah. This is the hip hop so be show na napofanya show kazi yangu ni ku flow position guys hip hop and I'm still show all these on my beats could you put door when it so much you attack the unit stage ni ka race atakuja kuiga hata sala lady jd na zimeona madi mwingi the pots of pain the labda kisa ato big show na live band the hip hop ni so get on DJ
yeah, yeah,
na tuna rock away na nina speed kama wiper moto kama lighter aka piper need to tighten na you know na tozi la mini bongo la msela sema nyanyoto ya start na of course in the hello nataka jifanya gangsta uke mtoto kishua lakini nye ya mta yeah you wanna zingua tunakamua ili ili miashirini babake
kwenye kona pili mkande
nyendo manake cha msingi ni ku make more dough piga dini yote sio lazima uwe ku flow. Oh, 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 no, and so I'm come to take a check off, cause I'll condom you, need so.
Toka Kenya mambaga easy, zungu ni wana.
Shimbo.
Bini mia shibini kwenye wana. Toka Kenya mambaga easy, zungu ni wana.
Shimbo.
Bini mia shibini kwenye wana. Toka Kenya mambaga easy, zungu ni wana.
Shimbo.
But the world will still act on a shanga. When I know I'm a dean in the river, Kami, it means I got life long. When it goes simple, sweaty, you know, and daddy, Nando Mana with the vase, Ujiga, Nukia, Majani, Kiloko, Nacho, Pata, Narizi, Kasretamana, Gangama, some Shumani, Zime, Huku, Messina, Naro, Sophie, Kama, Moya, Washuja, Mora, Analinda, Kakira, Yemen, Akira, Washikaji, Waman, Tupa, Huku, Bingwa, now, Mimi, Enzi, Kapa, City, I'll try him to tell you the poor meaning in a hoop. Za kutosha bora uwezo sio ring hata tipo ana plan nembo yangu mindo king mindo kutosha nguvu za kutosha ana brand nembo yangu mindo king ba
toka Kenya mambaga easy zungu ni wana
shimbo
bini mia shibini kwenye wana toka Kenya mambaga easy zungu ni wana
shimbo
bini mia shibini kwenye wana toka Kenya mambaga easy zungu ni wana
shimbo
bini mia shibini kwenye wana toka Kenya mambaga easy
yeah, well, yeah, kuna wengine kwenye game kifupi ndo chapoteo shambio za kusemaje kama uwezi kuogelea check your life tapa tapa hawana pa kutekea wameishiwa cha kuongea wamebaki kumdisi where ila kipaji changu sio kicheche tunajeshea na hata nikifanya leo pengo langu lina spare cause me ndo me na tuwezi kuwa pair so nageuka McLagan na wambia cause mi mwenye downtown kitambo lives the generality labda we ndo mgambo waze wa speedy ni chemba na dark mahidi kila siku nskukukuu kama Christmas na idi ma player haters wakizidi kuwaka waka na hapo dola kati na go to hell mother kila panja dunia tunazidi ku represent kwani wajanja wote na show for respect yani
toka Kenya mambaga easy zungu ni wana
shimbo
bini mia shibini kwenye wana toka Kenya mambaga easy zungu ni wana
shimbo
bini mia shibini kwenye wana toka Kenya mambaga easy zungu ni wana
shimbo
bini mia shibini kwenye wana toka Kenya mambaga easy zungu ni wana.